Johnny Lar potalal sappo ñalande wotere noon Job maccuɓe mum ɓe gaddani ɗum kibaru bonɗo. Joni noon maccuɗo o ari o wi Job, yimɓe gari toon ɓe mbari nayyi ɗi fof, te majango ne yani he dow wuro he, nayyi ɗi fof maayi, jawdi ndi fof huuɓi, yo aynaɓe ɓe fof. Joni noon nde on ɗon pari haalgol tan goɗɗo ne yetti, o wi Job, wi ɓe gari toon ɓe naɓi kala ko dañoɗen, yo gueloɓe ɗi fof. joni noon hande on ɗon ɗimmo hentinde tan ta taɓɓo o ne ari o wi sukaɓe maɓe fof ta ɓe kawriti ɓe ñamatno, hendu ari toon ndu rondimaɓe fof ndu wariɓe. Job o wulli o yani he nder leydi he fof mbo tallo. Job wi ko Allah okkuno kam te ko Allah naɓti, mi yetti Allah. Nder nde tampere mawde nde Job dañno, kono ha joni mbo gumi Allah.